Wakati ambapo nilijifungua Angel, haikuwa rahisi kukubali ile hali ambayo alikuwa nayo.
Walikuwa wanafikiria labda tumekosea kitu, mimi ama baba yake.
Alikuwa noma, alikuwa kali sana.
I used to ask my mom, why is it only me that like this?
When you go to the mosque, when you go to the church, when you go to visit your neighbors, you don't see them. Where are they?
Like my dad was sent to be killed, really.
Anyway, it's crazy. It's just crazy.
Kama saba mwezi wa saba, miaka zimepita 17, humu duniani nishajipata.
Mimi niko nilivyo,
sina baba wala mi sina mama, siwezi enda mbali mi najificha, natoka kujificha najitokeza.
Mimi niko nilivyo,
funga virago vyangu naenda mbali, sijui nifanye nini niende wapi, nifate nani mimi nimwite nani.
Mimi niko nilivyo,
sioni mwana nyinyi mwanikimbia, sioni mwana nyinyi mwanidharau, sioni mwana nyinyi mwaniepuka.
Mimi niko nilivyo.
Alipanga mpango wake kwamba mimi niwe jinsi nilivyo. Mbona sasa hamnidhamini? Mwaniona kama sifai. Sikuchagua niwe jinsi nilivyo. Nikitembea barabarani, macho mmenikazia, mbio mbio mwaniondokea. Mimi ni kama nyinyi.
Mbona mbona mbona, mbona mbona mbona, mbona mbona, mbona mbona mbona, mbona mbona mbona, mbona.
Many people come to see if really he has no more children.
It's a country problem and nobody is talking about it.
Ambacho kinahitajika kubadilishwa sana ni fikra za kila Mkenya.
I feel very guilty because I wasn't interested in having my mom to take care of my brother.
Kwa nini mwaniepuka? Na mimi ni kama tuwe, na mimi ni kama tuwe. Kwa nini wanidharau? Kwa nini wanidharau? Na mimi ni kama tuwe, na mimi ni kama tuwe. Kwa nini wanikimbia? Kwa nini wanikimbia? Na mimi ni kama tuwe, na mimi ni kama tuwe. Kwa nini? Kwa nini?
Mbona mbona mbona, mbona mbona mbona, mbona.
Mona, mona, mona.
wengine ambao hawaamini mtu mlemavu anaweza kuwa msafi, anaweza kuwa na familia.
The way he did things and raised us up, there was no gap. There was no room to imagine that he was physically disabled.
We had a very emotional conversation, like after my mom died, I went and decided introducing myself. It was so funny because I was introducing myself to him. This is my name, you know, I've not been interested in you, you know, I'm very sorry, I apologize, you know, let's start afresh. Now mom is going to be taking care of you.
Ni macho tu ambayo imekosa, but mimi niko poa.